Tulikutana da sweet corner, nikamuomba onge nami, nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena, wauwa manzese, wao kijiweni wala ndete, chochoro na kona kama zote. Kama kweli nampenda basi twende, na kuita jiwe, tuishi sote siku mina wewe. My youth kazaliwa, Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. No, nobody know like it, she don't mind it. Yeah, yeah, yeah. She probably be feeling like a running, running, baby, I'm coming home.
We always been the baddest couple ever. See, anybody knows, never knows, Kenzo never. Know how far we came hard, but together. Some days we get lit and play hide and seek. Mtu mboni ni njai, like itandaraha na jotu.
Woman, woman.
Tumshukuru Mola, uhai familia na ndoto.
My youth kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. We came from the low life. I look in your eyes, see my whole life. My you show me laughs in the low life. I rise and fall with my Lola, Lola. Why me for? Una ni for? Lola, Lola. My love kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love kazaliwa, Mungu kanijalia, tunzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, tunzo kantunukia.
Oh, my African lady,
cause we are the Nerimo.